Black Condition.
Black on the beat.
Oh na na na. Lodi, ay.
Paso music.
Acha watu waseme vibaya, wa umenteka na puzia. Unanipeleka haya, mpaka na deka na kusinzia. Unanipaga joto, unafukuza baridi. Unanifanya niwe gentle, nijiamini zaidi. Si kama naingia, nikitoka naingia tena. Uko nyuma napakia kontena. Ukiribania njia mabebi na kupakia tena. Uko nyuma na voga ya
kia vema. Moto, 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 my woman, my woman. Ananipaga moto, 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 my woman, my woman. Ninapataga joto, 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 my woman, my woman. Ananipaga moto, moto, my woman, my woman.
Anavyonipa mimi na hema na kukohoa. Tukitoka draw ananikosoa. Nilivo kikojozi magoli ninakojoa. Nisipo angalia roho atantoa. Akicheza kasumba anafika rohoni paka na nkwama. Yani michezo ya punda vurugu kitandani ngwala na mtama. Naisi kama naingia nikitoka naingia tena. Uko nyuma napakia kontena. Ukinimba ni anjia mabebi na kupakia tena. Hizo gia na vyo kana
gia vyo. Moto,
moto, moto, my woman. Ananipaga moto, 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 my woman, my woman. Minapataga joto, 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 my woman, my woman. Ananipaga moto, moto, my woman, my woman.
Paso it again. Lodi music.
Hey, it's Black on the beat.